took my time and gave you everything. You didn't spend a dime on cars and diamond rings. I went an extra mile to please you. You know I'm not lying, it is true.
Nimekupa kila kitu uwe wangu, unipe pendo sikutesa moyo wangu. Shida zako zote zilikuwa zangu, unaniumiza we ubavu wangu. Nimekupa kila kitu uwe wangu, unipe pendo sikutesa moyo wangu. Shida zako zote zilikuwa zangu, unaniumiza we ubavu wangu. Kama haya sio mapenzi, niambie mapenzi ni yapi? Kama haya sio mapenzi, niambie mapenzi ni yapi?
Ile tabasamu liko wapi, baby? Ile furaha iko wapi tena? Kama ni makosa, sijaona kosa langu. Kwani nakupenda, nimekupa moyo wangu.
Nimekupa kila kitu uwe wangu, unipe pendo sikutesa moyo wangu. Shida zako zote zilikuwa zangu, unaniumiza we ubavu wangu. Nimekupa kila kitu uwe wangu, unipe pendo sikutesa moyo wangu. Shida zako zote zilikuwa zangu, unaniumiza we ubavu wangu.
Tangu zamani mi nilimwomba Mungu anipe amani na mi nipate wangu. Nikakutana nawe na kukuamini, baby. Sikujua kamwe utanthamini mie, baby.
Nimekupa kila kitu uwe wangu, unipe pendo sikutesa moyo wangu. Shida zako zote zilikuwa zangu, unaniumiza we ubavu wangu. Nimekupa kila kitu uwe wangu, unipe pendo sikutesa moyo wangu. Shida zako zote zilikuwa zangu, unaniumiza we ubavu.